Ora sasa mambo yanapopana na mimi tora kaza nisonge mbele. Ora sasa mambo yanapopana na mimi tora kaza nisonge mbele. Ora sasa mambo yanapopana na mimi tora kaza nisonge mbele. Sometimes na hoji nakosa hata majibu, kwa nini yani nisibu hayaishi. Sometimes na hoji nakosa hata majibu, kwa nini yani nisibu hayaishi. Maisha spotlight, yes na mwindu paka night. Hey, we make the ice hot.
We make the ice hot.
We make the ice hot. We make the ice hot. We make the ice hot. We make the ice hot. We make the ice hot. We make the ice hot. Ice hot. You know. We make the ice hot. Hey, maisha store light. Sana paka night. Sizgine tapata wapi. Ora sasa mambo yanapopana na mimi tora kaza nisonge mbele. Ora sasa mambo yanapopana na mimi tora kaza nisonge mbele. Ona sasa mambo yanapopana na mimi tora kaza nisonge mbele. Sometimes na hoji nakosa hata majibu, kwa nini yani nisibu hayaishi. Sometimes na hoji nakosa hata majibu.